Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdullaahi Dubbadshiil oo ka qayb galay kulan dadweyne oo ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay xaaladaha garoomada diyaaradaha ee deegaanada Jubbaland. Cabdullaahi Dubbadshiil, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Jubbaland, ayaa sheegay in deegaanada Jubbaland inta badan ay leeyihiin garoomo diyaaradeed, qaarkoodna dhowaan la xarag jali doono sida garoonka diyaaradaha ee Ras Kamboni.
ilaahay maandii waxaa ah degmooyinka Jubbaland oo 17 inay yihiin aan filayo intooda badan waxay leeyihiin garoomo. Waxaa ugu dambeeyey degmada Badhaadhe oo muxuu ahaa Ras Kamboni loo sameeyey garoon, laakiin weli aanan furin oon tegi doona maalmahan. Madaxweynuhu markuu mashquulko ama waqti u helo ayaan tegi doonaa garoonkaas oo soo furi doonaa, laakiin waa diyaarsan yahay. Garoomada degmooyinka kale Afmadow oo Xogow iyadana la rabo in hadda garoonkeeda la bilaabo, mooyeena intooda kale way wada leeyihiin garoomo, wayna wada shaqeynayaan. Markii laga reebo Balad Xaawo oo aan garoon lahayn, degmooyinka Jubbaland waxaa inta hadda gacanta lagu hayo oo dowladda Jubbaland maamusho. Balad Xaawo mooyeen intooda kale waa la degi karaa, garoomana way leeyihiin, garoomadooduna way wada shaqeynayaan. Ilaahay mahadii baa ta, ilaahay baa ku mahadsan middaas. Degmooyinka kale oo ka baxsan gacanta, markii aan gaadhno ama dowladda Jubbaland ay nimanka cadowga khawaarijta kala wareegto, baan iyagana ka shaqeyn doonaa garoomadoodii. Laakiin waxaan rabaa inaan si buuxda u sheego degmooyinka Jubbaland ay ka kooban tahay, markii laga reebo Balad Xaawo inay leeyihiin garoomo oo la wada tegi karo oo intooda badanna ay duulimaadyadu ka degaan.